Levels.
Oh no!
Emu Kido.
You already know.
Zloud.com.
Good time, all the
Aya, aya. Dafutika fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli. Dafutika fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mandi to me la mungeli.
True love.
Nene nyanya gugona gawiro. Na dindi wane alari. Ntenge ganjinga nende lize wiro. Na we wona tisagologi. Amwepe nyani mwayalondo gambambo. Zigo mamo za Maria. Ngelondo lady vide gulibambo. Kwa sinta gulila lila. Aleluya kwa daddy. Mulungu waligo ndi chajendi. Ntwali mbili kwa daddy. Ndiga fula nkachidiga wedding. Ndafutika fotula. Zagila chikondi chajilunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli. Ndafutika fotula. Zagila chikondi chajilunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli.
True love.
Mkema
kitu.
Your wills.
True love.
I know something about true love too, man.
True love.
The gun down then I'm.
True love.
Now they push out, when will I find you? What does God have to hide you? To my girl on your point, you're not mutiny. My own amisos is a zuja na container. Why do I go through this? Limbi kwa liwa kashikuru akantipa. Mfuila fitu wa miti mesha vipa. Baka na zina ona ya vipa. But since that day that I found you, I knew kusakila kwa sila. I knew kukwatila kudinia. I knew holy japa na peza chikondi kaleza.
Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli. Ndafutika fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli.
Kweza mani maga maga. Shie kila beta kwa di papa. Mkani zomusia na kana tota. Beauty live overseas but I choka loka. Na don't you slide in a DM nah. She drive me crazy like a DM nah. Baby digi na bigi doli. Nena sanga wewe my darling. Nena topa gulila. Ndigo mvera gariba. Everyday baby I want you more. Funo kukwata don't you know.
Ndafutika fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli. Ndafutika fotula. Zagila chikondi chajulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli.
Levels. Link up still.